jokome wanyimbile mu akaimba akachiro matumbi
kanyuma
pulila kasigala murwa kubagwe tochimanyi mukwa
kanyuma
jokome wanyimbile mu akaimba akachiro matumbi
kanyuma
pulila kasigala murwa kubagwe tochimanyi mukwa
kanyuma
temunenya kusanuka ono muwala yali mukabuka olunaku lwali lwakuna nze nali nveeyo gye tuyimbira najja nsanga mwana muwala bambi yali agenda kabalagala nemusaba yimirira nayimirira nakyuka natunuulira enkaliriza o omuwala mulungi naye naye nayamyuka omuwala yali mulungi nyabula nga bonna abasinga oo nange sisibazikweya mu bintu ebyo wamasigoka natandika motokota propaganda ne mukyusa nemuza gye ŋŋenda samanya tingenze namuyimbi waka naye bwe yatandika byanyuma ojokome wanyimbiremu akayimba akekiro matumbi
kanyuma
pulira kasigala murwa kubagwe tochimanyi mukwano
kanyuma
ojokome wanyimbiremu akayimba akekiro matumbi
kanyuma
pulira kasigala murwa kubagwe tochimanyi mukwano
kanyuma
atanaba kuyita yita yatendereza nyino okufumba era nange bwe nali ono nga sinamufuna na wana nga bali wabula ebyana gyebiri okitunulako nokya wabali ono bwe twatuuka natandika okunyimbira yayimba mu katono kati emugamba nyongera mpulira binyumye naŋŋamba ninde mu kati emubuuza oyimbira mu gulupu ki omanyi nnyo ebintu bino yanziramu mukwano zendisingo ebyo byenakowa nali nafunako mutuuze omubwati naye yali anyiza nga tamanyi kubakinga era nga tamanyi kusakanya nga ne bwe nyimba talisituka nti oba bambi atandika kunyenya konse mantimanti zebyo byonna mbimanyi mukwano awo ne tuddayo nanyimbira bwe nalaba binyumye nesituka nenzina ojokome wanyimbiremu akayimba akekiro matumbi
kanyuma
pulira kasigala murwa kubagwe tochimanyi mukwano
kanyuma
ojokome wanyimbiremu akayimba akekiro matumbi
kanyuma
pulira kasigala murwa kubagwe tochimanyi mukwano
kanyuma
ndaba sipaisi kuyimba naye byono bambi bilala bulala otenda ba Juliana dobozi naye lyono lyanyuma neliyitirira alinamu obuyimba obumunyumiranga kati okugeza kano kawanchekecha okuyimba kwetalekanya alinamu kali kasakanya atola banange mwewunya kubukodyo kodyo mpasa mukayimbako okuyimba kwetalekanya alina mukali kasakanya atola banange mwewunya ubukodyo kodyo mpasa mukayimbako ojokome wanyimbiremu akayimba akekiro matumbi
kanyuma
pulira kasigala murwa kubagwe tochimanyi mukwano
kanyuma
ojokome wanyimbiremu akayimba akekiro matumbi
kanyuma
pulira kasigala murwa kubagwe tochimanyi mukwano
kanyuma.